Sawirkii shanaad. Sanadii hore simadii eedan iyo haawo noolaayeen lama unug yaa dhaleen. Kii in horey magaashay wayli aree keehin, kii la maadna heebiil. Keehin shagaadiyeed way ahaad beerta abow, heebiilna lo iyoonay eri yaa dhagaalayay jiri. Keehin iyo heebiil jidkii waalidkood yaa harraa'een, galbigoodna makii faraxsanayn, weli aan sameeyaanbo walhun yaa ahaayeen. Laakiin heebiil jidkii aabihii yaa jeclaaday, dowgii aabihiina si faylan yaa indhugunsadi. Haabiil way fadee intii aabihii usiki farxiyo. Keehin weli beerta haki guri yaa eebbe insheeni, heebiilna idowshay kii aan faylanay yaa sheeni. Laakiin kaahin galbishay maki faraxsanaane mana kifayoobaane weli usi ansheeni eebbehey, eebbehayna ma jeclaane may jiri dooshay yaaba diidanay, ii weli usi weli ansheenibo. Eebbehey walaa kaloo ki faraxsanay dowgii haabiil ii weli haabiil ansheeni dhammaantiyey, laakiin kaahin aad ii aad yaa inka humaaday ooba maseersanay sababtaas yaana ki dili wadaagiis haabiil. Madii kaahin sidaas fali eebbehey maki faraxsanayn meel kale yaana seedi oo arlooda dhan haki faafti. Meeluun way ankijeedi walii faleen ilmoogii eedan ii haawo ma faylanayne. Geyga ununba sidaasaa weelaane weli aan samaynabo wal faylan ma eh.